They call me
DJ.
Villain name in a bus is still a mystery.
Wanna say my youth so dangerous.
Uwaka lazima nchachishe kwa TV radio wase wanione.
Hapa kauji ku dance murudi kulometoko.
Oya oya kuna party uku.
I'm on the phone wameka kwa gondoro. I'm a star mina fan baka da hadi moro.
So I'm still heavy up in this game. Bado na wakilisha. Yeah, come on.
You heard about
DJ Joe.
All eyes on me.
Joe.
You better act like you know.
DJ Joe.
A homeboy's production. You mean it's CMVP, R-E-Z-O. Mimi na wakwa. You mean it's CMVP, R-E-Z-O. Na 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 let the show. You mean it's CMVP, R-E-Z-O. Bigger, rough, rugged, and bro. We mini CMVP, R-E-Z-O. Now I can listen to 5-P-R-E-Z-Z-O. A year in the game, now nah, near it, no. Give me for your big things, give me for your mom.
That's right.
2004, I loaded my ammo. Na sasa ni wakati wa war, CO mchezo. My MCs, quick, lay down on the floor.
Lay down.
Robe, come on, pass the hydro. Watch a name, pick it, who you critic, rough, rugged, and bro. Who you critic, Negroes. So how dare you compare Red Sun with a king? Why should I be jealous and yet action I bring? Whenever I roll in straight up, I'm on the scene like plow. So do you feel me now? I took you all by surprise, now you asking how?
Yeah.
Do I do what I do when I do it? It must be blind because it's visible, I'm good at it.
See,
CMVP, R-E-Z-O. I walk up, you mean it's CMVP, R-E-Z-O. Na 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 let the show. You mean it's CMVP, R-E-Z-O. I walk bigger up,
right? Ain't no party like a DJ Joe party. I know you'll dig this.
Surrender. I wish I could be your saliva so that I could taste your lips whenever. I envy your hipster vile inagushika kwa ma. Kwa kweli manzi umebarikiwa ndio maana tunaimba hallelujah. I wish I could be your shoe. I would have such a beautiful view. And if I was the slit on your dress, my goal in life would be to aim for the highest. If only be your body lotion, I would walk with undivided devotion. Kila siku na kufikiria, ndio maana nasinzia. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza. Miaka rudi miaka nenda. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza, kila siku ya kalenda.
www.djjoemfalme.com.
I love the way she tangled and me love the way she whine. From 9 to 9, yeah, she with me all the time. Telling everybody that she wants to be mine. Love the way me sing, yeah, she love the way me whine. Love the way me bring it on the microphone line. Ask me, Jeff brother, don't change the songs. Me love to see my ladies move to weed bones along. You can see I don't wanna be alone. I can tell you wanna hear me sing the next line. So me better bring the punchline one time. See you move along and come again, yeah. Girl, you make me wanna come bounce along, yeah. The way you move, you hypnotize me, ain't a lie. Girl, you got the rates and the love, alright. Now me bring it up, back up in the light. Girl, watch how me move, feeling up your vibe. Body language is the only thing tonight. Every girl around wants to feel your vibe. Can I be the man to tell them, take a eye? Damn right, you can walk towards the light. Girl, you know you are so wicked, ain't no lie.
Move your body, just the way that you like. Move your body, kimimi na mtaka tu haki. So lazima nimfanye awe my baby kirasmi. Mini robani uchungu sifol na manati. Manake nita insist at least to exchange my number. Hala bag niki hala juma usha nipamu ya track. So acha izo string tu ajati. Tupu na physics ina share 50-50. Give myself to you attract me baby boy.
Napenda unavyonukia urembo wako kweli wavutia. Unani confuse, unani seduce. Nikikuona baby fumuenda kata.
The blacker the better, the sweeter the juice. Namtaka kishenzi, siyezi kumlose. Anajua kuni use, medically speaking. At the same time, akopo,
medically speaking.
Doctor, kolo, yes, me a fist move. Reparent a pandi magnetic field. Bad man, me a figeta, navigeta from the club. Straight to the car, into my room. And hit it like a star king.
Napenda unavyonukia, urembo wako kweli wavutia. Unani confuse, unani seduce. Nikikuona baby, kumuenda
track ni tamu, weka replay. Nasikia utam tam. Toka kichwa hadi guguu, situpari. Ni kama leo ni siku kuu. Ma, sitaki kudance ma. Nataka tuenda tukasikie utama. Ni saa ngapi, hapa ni wapi? Vile we ni msawa, chali yako yu wapi? Story gani hizo na leta? Ushaanza kuteta na siko kageta. Tushafika, utami nasikika. CD zimepasuka, keje na nuka. Na amu naweka ngoma za dreadlock, bedrock, roundi hii ni hard block. Take it easy, si sabuni haikuishi. Dance, na skill tam, na skill tam, na skill tam tam. Na skill tam, na skill tam, na skill tam tam. Na skill tam, na skill tam, na skill tam tam. Na skill tam, na skill tam, na skill tam, na skill tam, na skill tam tam. Na skill tam, na skill tam, na skill tam tam. Na skill tam, na skill tam, na skill tam tam.
Umebamba, akishore, toto mzuri, wakikole, ukandangaye.
akishore.
Haunipendi akishore.
Umepamba akishore. Mtoto mzuri wa kikone. Ukandangai akishore.
Got to be DJ John Falme. Log on to www.djjohnfalme.com.
Kama dakika tano, two of your time. Ni kweleze ni, live kumai. Talk a first time, nilipo lay my eyes on you, nili believe it's true. Kuwa ni wewe tu, I promise you. Nitapenda buu na utanipenda tu. Hadi nimepiga magoti kwenye sakafu. Nitakupa chochote utakacho. Pairs and pairs are golden sandals. Your love I'll cherish, I'll keep bila scandals. Pairs and pairs are golden sandals. Your love I'll cherish to keep.
Siku moja jama aliniita, niko busy kwenye club na katika. Nimetega sikio kwenye speaker, sina muda na mtu hata dakika ati.
Sorry tukutane please uko town.
Huku ananiangalia up and down.
Okay now please write your number down.
Okay, come let's get down.
Yo sikuweza kujinga, sikujali kama ana nyimbo ama ana dinga. Moyo ulizi. The way he approached me, aliwasha moyo wangu kama tochi. Sasa ni mimi na zizi na ye, siendi kokote, milele mimi na ye. Namshukuru Mola kutuleta sisi pamoja. Nilikuwa nimeshachoka kungoja. Moyo ulivyojujika huu, sasa umepona na ridhika na sauti tu. Sio lazima kila siku sura yake kuiona. Hata bila ye kuwepo bado namuona. Akilini mpaka singizini, mchana mpaka night, mawazoni yuko na mimi. Namthamini ye kuliko hata madini ama hela. Sio lazima utajirini, hata kwa umasikini. Mimi na ye, Mungu atujali ye, amin.
Siku moja jamani aliniita, niko busy kwenye club na katika. Nimetega sikio kwenye speaker, sina muda na mtu hata dakika ati.
Sorry tukutane please uko town.
Huku ananiangalia up and down.
Joe and follow me on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Each track inaenda kwa wazi wote wa mathri. Dere wa mathri, konda wa mathri. Pia kama unapanda mathri, necessary noise.
Why, 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 a Kenyan boy. Make me heart skip a bit like. love child, Nazizi, the first lady, we make it hot. You know, we make it hot.
Can you know, won't you come take a walk with me?
Nataka chali wananobi. Can you know, won't you come take a walk with me?
Oh, I chuga taka mati wa Nairobi. Can you know, won't you come take a walk with me?
Nataka chali wananobi. Can you know, won't you come take a walk with me?
Oh, I chuga taka mati wa Nairobi.
Nilikutana na yeye, nikipanda 23. Kwenye bus stop akini cheki secretly. Jama was so fly, yo karibu mini. Akapanda mathri, karibu na mikaketi. Immediately, siku ngoja, siku sleki. Nikajidai, excuse me, unafeki. Got his attention, sasa power, mambo deadly. Ni aji chali, vipi unaitwa nani? Mina itwa Naz, na burundyo mtaani. Where you going to? Unashuko pande gani? And if you don't mind, tende roundi mtaani. I like the way you smell, hiyo ni cologne gani. Umeni bamba style, ningine deadly yani. Unapenda reggae, nina collection nyumbani. Tumefika kuja piga left, hapa njiani. Pop some of that to one game, mambo flani.
She want to hide them on her friends, yeah. Beautiful little makeup on her face, yeah. Little shy, but she brave when she gypsy. On the floor, on her waist like she gypsy.
Gucci dress kinda high above her knees.
Slim figure like a model from Venice. She be manicured, you know, baby has teeth. Kinda smart that I be living.
Not a man want to step up, you know, them all afraid to walk up and be jealous. Them want to know her name.
See all a man, them want to get her and buy her what she drinks.
To all of them, she like a threat, or you know, she be me Kenya girl.
Kenya girl. Won't you come take a walk with me?
Nataka chali wa Nairobi. Kenyan boy, won't you come take a walk with me?
Oh, achuga taka mati wa Nairobi. Kenyan girl, won't you come take a walk with me?
Nataka chali wa Nairobi. Kenyan boy, won't you come take a walk with me?
Nakupenda sana sito picha. Kama kukupenda ni makosa. Sitaki kuwa sawa duniani. Kwani nakupenda siyo siri. Machozi yatoka kila siku. Sitochoka mimi kukupenda. Watakao sema na waseme. Wengi wakiona kwa macho. Machozi yatoka kila siku. Sitochoka mimi kukupenda. Watakao sema na waseme.
Bila kutaka, saa yoyote naweza kupata pancha. Kwa hivyo naendesha gari yangu pole pole sana. Allahu Akbar, Mungu ni mkubwa. Asante baba kwa kunisaidia kujua. Ukiotesha mazuri mazuri utavuna. Tangu siku yangu ya kuzaliwa mpaka siku hii tumefika. Hakuna mtu angewahi fikiria sifa za Isa. Yule kijana aliye kwa kikaa jobless kona kisaga bomba. Ijapokuwa amesoma, angekuwa akisikizwa kwa radio. Matamshi kukubaliwa na kila masikio. Kucheza kuku dansa uchakacha ndiyo matokeo. Leo ni leo, nikilegea cha kwangu kitapepea. Si mimi, ni maisha ninayoishi. Hamni tishi, hamni babaishi.
Hamni tishi tishi. Hamni tishi tishi. Hamni babaishi. Maisha ninayoishi. Haya ni kubali. Hamni tishi tishi. Hamni babaishi. Maisha ninayoishi.
Kuna kijana moja kutoka South.
DJ
Joe.
Kijana mwenye lebo kama Nike.
Joe.
Unafuku mwona akishika Mikey.
Joe.
Mikono juu ya hewa kama kite.
Joe.
Kama safari hatari na gari.
Joe.
Kama toma hatari with the honeys.
Joe.
Kama wewe siya sister kutani.
Joe.
Kama sija kutaja samahani.
Joe.
Wimbo hujaisha bado kuna wakati.
Joe.
Kama bado hujajua jina.
Joe.
Nani mwenye rhyme tamu kama tika.
Joe.
Nani mwenye kupiga Mikey tisa.
Joe.
Nani mwingine isipo kuwa Isa.
Joe.
Jesus nikishika.
Joe.
Mamanzi wanawika.
Joe.
Kwa Mikey hata sita.
Joe.
Oya, oya, Joe. Kishani yangu shirimes kidati. Maenzi ya mnabahati.
Joe.
Isa yu hatari rhymes kali juu ya mali halali haifai.
Joe.
Nimeshika sita achilia.
Joe.
Mpaka wakati zenyu zafifia.
Joe.
Nipeni mangiri sitaki mamia.
Joe.
Sitaki shetani nipeni malkia.
Joe.
Ni mwanamke kama wewe mbona waringa.
Joe.
Ni mwanamume kama mimi mbona wamnyima.
Joe.
Ama ni sababu rap bila Isa.
Joe.
Ni kama kiss bila moto ni bwika.
Joe.
Weka sahani juu ya meza gopa.
DJ.
Cheki vile MC wana sorora. Mimi niweke mike chini watangoja. Kama nikuroga Isa mchawi namba moja. Lakini ngoja. Why do you really wanna punch inside
Joe?
I wanna know, I really wanna know like
Joe.
And then I wanna flow like
Joe.
Give me my dough, I really want my dough like
Joe.
Ni Otis, ni Aji,
Sasa,
Mambo,
Mambo,
Chira na Isa mchezo kando
Joe.
Who know mwanzo, Mambo Badu
Joe.
See the smoke pass out of the window. We give a puff in my next door neighbor. Hello, Miss Brown, me need more stuff now. Hello, Miss Brown, me need more stuff now. I see the smoke pass out of the window. We give a puff in my next door neighbor. Hello, Miss Brown, me need more stuff now. Hello, Miss Brown, me need more stuff now.
To the places.
Kill the mojo and a yaki maze. Koma ime shika sasa hare. To the places.
Log on to www.djjoeandfalme.com.
What is it, man? Poverty na him. Hungry society. Hip hop philosophy. Possible. Sisi. Tofa madhari mento. Hawa tu elebi. Zaka na kapa. Totiko ka. Anafutaka G.O.D. Hisi edgy of mudhi. Wanafuga G.O.D. Kwa milango za ofisi. Sisi. Tutale afisi. Kuki haripika. Nisha go missing polisi. Mbona wani hisi.
Ain't no party like a Joe and Falme party.
Of enough info today that I can take no mistakes. Now I'm
folks on exactly what I'm doing, where I'm going. It's like I'm walking in clouds, look, I'm flowing. I need for coffee today, I'm already so awake. I'll make chapati, hot cup of tea, they call sobadi. To celebrate a new day with a new mission. We shall face the day long with a bright vision. Cause look, I was in the studio last night, and God knows damn, that song turned out tight. Song after song, what the heck can go wrong? See, Nairobi got me flowing all night and day long. So as I step out the door, I make sure I look fresh. Fresher than ever, with a cap written Stella. Starts on Monday, the smile is still on a Sunday. I keep the sunshine, I will always find a way. I'm so happy, happy as today, I'm so happy. Today was the day I woke up with a smile, I'm so happy. Happy cause I made another day for we to be my happy day.
DJ every
day,
Jerome Foley.
Hey, if you're having a bad day, that's gotta be your own problem.
It's SDL and Kansai. No mistakes. Now I'm on exactly what I'm doing, where I'm going. It's like I'm walking in clouds, like I'm flowing. I need for coffee today, I'm already so awake. I'll make chapati, hot cup of tea, they call sobadi. To celebrate a new day with a new mission. We shall face the day long with a bright vision. Cause look, I was in the studio last night, and God knows damn, that song turned out tight. Song after song, what the heck can go wrong? See, Nairobi got me flowing all night and day long. So as I step out the door, I make sure I look fresh, fresher than ever.
Sham, sham, so many work with an appendo, we want to.
wakiona wana leta uchochezi Awana ni ajema kama vika chana nao Blam blam, wacha wana ham Fanya naume mama baya wakata steam Ikibidi vyo Nipe mambo ni date ni kupe Yangu wali mjo ni kupe Nipe ni kupe, raha tupate Chupate mambo matamtoka kwangu
Nipe ni kupe,
raha tupate
Chupate mambo matamtoka kwangu
Nipe ni kupe, raha tupate
Chupate
mambo matamtoka kwangu Nipe ni kupe, raha tupate Chupate mambo matamtoka
Tena, naisikia mbaka kwa haka, kwa mara mwisho Jamaa cheni tunulize swali moja Ingoma na rap na pia tunabonga Ungepati wish moja idunia ingekuwa nini Najwa mamanzu inge ungewish kwa mkabe moja na nunini Lakini, kuna vitu muhimu nafaa kwanza kuangalia Kama Mungu hivi ya kulindie familia Au chali asifanye saa yote manzi yake kulia Na pia, kutia bidimba kukwe na mali mingi Mali mingi, kila siku siwa wakanono na siku ya pili Bila kwa na ugonjwa yote ndani ya mwili Basi ndio mali mingi neza wishi maisha yangu Na nashukuru Mungu neza shika joy kalamu Kuandike ingo matamu kwa ikitabu Kuna watu wengi walitaka kuona leo, hawajaona Kuna wengi walitaka kuolewa, hawajaolewa Kwa hivyo ejua kila sauki wa kwa baa unalewa Kuna mtu kwa hospitali chwa nakatikiwa na hewa Unapewa, unapewa, unapewa Yel jaribu kushikilia hewa, kalemewa
Maisha ni mafupi
is how you do it.
Situations they call me, thinking they go for one, and you may have a shaking. Bona kama chupa wingi, tila sabala na sijaishi miaka nyingi. Niki enda mjini, look like a suspect, juhadi chini. Situation ni nyingi. Situation ni nyingi.
Mother mendi ni madinga mazei na enesina Superstar kwa masri na mafans kwa bima Nimebambwa na karao na chapa asina Stima zijabamba nimevuta shada nzima Hata nimetoka bila sima Nikao ufike stage alafu speaker zikazima Na uwanja umejaa na mafan zima Ni kama drought ikivisit wakulima Ni kama chali wako akinoki your best friend Una chapa unataka hanye kila weekend Umeiba gari ya buda tena ni Benz Umeigonga na huna ends Chali mzuri anajidai ati he can't be mine cause Zayn and I Nimeshikwa nikitish ni Ramadhani Tena nimebambwa live kwa sahani Nimefanya bala huko nyumbani Na kila nikisema hawataki samahani
Situation ziko nyingi Zingine ziko poa na zingine hazishiki Mbona drama tu kwa wingi Kila sabala na sijaishi miaka nyingi
Nikiena mkini Oh my god, no, hear this
Subuhi na mapema na zizi na mini packs ni napewa Vodka, safari, Mary Kane, I'm a beehive Lete zote, mpaka bazi run drive Siku ukifika, kuna kupumzika Leta tot nyingine ni anze kukatika Party haija anza na chapazi mekatika Baka mini packs, paka fegi, paka rifa Oh reggae, kweli leo nitafika Na bado sina bands, wala bima hata dinga Ati nani, boyfriend anaringa Achana na ye, leo nita dance na mwengine
Kama ina bamba kwenye dance floor Rusha mikono kwenye hewa juu
It's got to be DJ Jom Falme Log in to www.djjomfalme.com
That girl,
bombastic and sometimes sarcastic.
That girl,
talk girl, I'm the queen of the party.
get me down. Leaving around the lies and the things that do. It's not about to make me change my mind again. We've come from so far, and I ain't about to give it all away.
Yeah. down, cause DJ Jam will definitely get you moving to the beat.
Kaningekuwa msanii wa sanaa ya silaha, ningekuwa na jamii ya masadam kama saba na mabunduki na makofia kabilao. Bidhaa za kujijali tu hali mashauri. Sikiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia, majabu ya Musa Firauni. Huyu kijana nafanya vipusa wa tauni, wavue mashati mapanti ni kama wauni. Wenda wazimu na sasikiza history vizuri jama, rap na ifanyia chapa, na mafans wanao nipenda jama. Sato ukinichukia siwezi jali ya ta. Kawe ni MC, stick to the wax. Unafaa kweza kutumia hip hop na other tracks. Sikuchukia badhiju wanatawala industry, na we bado uko uko chini. Kabla jina yako igro jipe miaka kanane, kalazman kutukane ndo ujulikane. Hip hop ni culture ya labu sisahau, pole kukwambia sikuchuki na kudharau.
Tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele.
Mungu wangu yende anajua machungu zangu. Kuna kadem kutoka kanisa langu, baba nampenda kabisa na moyo wangu, lakini sasa sijui nifanye nini. Sitaki kurudi nyuma juu Yesu nimemamini. Najua si dhambi kumuongelesha, lakini nataka tu ujue nampenda awe na mimi. Squeeze majamaa wanga na matamaa, kukua na madem wengi nimeshangaa. Mimi nimebadilika, nataka kuaminika. Najua nikifanya bidii nitakamilika. Sitaki kukosea, ni rahisi kupotea. Watu wanakufa ukimwi, mimi nimeponea. Pia najua ni jume nisamea, lakini huyo binti ni mrembo yani. Sio inje pekee, pia na ndani, lakini kwa vile umemokoa, mimi sitanguza mpaka skwile ntamoa, mpaka skwile ntamoa.
Make a choice, make a choice. mbada nika mpa dog Haka nipa mo Siku mpa do Haku taka do Nika mpa flow Haka taka show Nika mpa show Haka nipa low
Napenda penda
Nani
Usanda moita
Nimekiwa madawa, sezi kuwata Kila malu neenda, mina kufuata Siogopi kuambia, mina kupenda Atuwa uivu na wazao ni kusema sema Uyo manza lipigia simu, miata simjui Mime kwa studio, tutukwa nae wapijuzi Izo ni uongo, unajua Mlango angi kwa wazio kuteka kludi nimefungua Unasema apana, apana Ukukilia, mina fumilia Mina kazana, na kazana After yote siamini badu zenambia
Na kuhaga mikuwa heri
Shukulika kila kitu yanguru defeati Vyolipotua tumtano lufrani mechizi Silalo kusemo kweli sikuli Kejani vana taskuzi situli Nipige makofi labda na ota Manu kwa chepeme na skanika nimechoka Kutitetia panini kwa mapalisiko Na setu metupa miaka sita hivyo Unasema apana, apana Ukukilia, mina fumilia Mina kazana, na kazana After yote siamini badu zenambia
Unakuwaga mikuwa hei
www.djjoeandfalme.com
Uzaliwa tu kila saa Kuhama aende, aende wapi Kali bado iku kwa hiyo moyo ndani Genge familia jo kuingia Kenya mzima mziki kuisikia Kama kuza unga kanta pole pole Bada hita kapa bada ya kole Kupanda kila kukikucha Wengine kando wajaribu kumchuja Mbele ya kio kwa ukuta Genge ndio amekuwa mzee wa nyumba
Heshima kwa mtaa kwa mkatulikata Heshima wakendi wanatamba Heshima kwa mtaa kwa mkatulikata Heshima wakendi wanatamba Heshima kwa mtaa kwa mkatulikata Heshima wakendi wanatamba Heshima kwa mtaa kwa mkatulikata Heshima wakendi wanatamba
Mziki kwangu ni kakucheza tu chess Kachi songa kwanza na all the best Karibu tena kwa mchezo ya genge Masoja wako wote pia walete Sacrifice Masoja mine miss jawai Ndiyo wananipa tu ni kuwe high Ya mine peke inatesa Kunifikia mtaweza Maspaya kibao muziki ya jom kiongea Hakuna ulipia bila kuna mtegemea Isipokuwa mafanzu wangu na itagawa genge Bila house ndio haipanda hizi Nege ma
maisha shakioka skills pandagi ya makamba. Yes, ndio maana nitaka the god father. Kimziki ukipenda nite bwana mea bling ya wozi juwa meza si unamezea.
Isma kwa mta kwa muka tulikata isma, wakingi wanatamba. Isma kwa mta kwa muka tulikata isma, wakingi wanatamba.
I feel like I just want myself a jackpot. Me feel like me just want myself a jackpot. Show them how you broke out your place, it's a put it there. All them on them checking you out, wishing that them there. Putting it, rocking it properly, and so me say, I can be the guy to make you shine off every day. Then the nails loving and caressing, girl, craving it. Malta platinum, I'ma give you love every day. I don't really care what some junkie wanna say. I don't really care what some junkie wanna say.
Where what you wanna go, Taka? Upo kule na kufata. Usiku na mchana.
This is the remix.
Kwenye club watu wana dance tu. Domino kwenye track majabu. Beat wazim sauti ya dhahabu. Unatakaji ma welcome to. Bora sura ni nice ni East Amda Bams. Najua nimewa kwa chiu. Najua leo lazima watu wa banju. Chafuge kwa nini? Wanauliza tutasifu happy mpaka lini? Sisi tuna shida zetu tusikize zako kwa nini? Wacha nishike drinks nikicheki warembo hivi. Tuangaliane, tusalimiane. Hizo namba za simu ndio tubadilishane. Ni vile tumejuana leo tu. Kwa hivyo leo tu tutainuka tu na kuruka tu. Banjuka tu. Life ni fupi na misi jifungi. Naweka shida chini na tupa mikono juu. Banjuka tu. Banjuka tu. Banjuka tu, naweka shida chini na tupa mikono tu.
Face near to you, girl. Pretty smile and a shape next to you, girl. When she whine, better be close to you, girl. Plus a century remind me of you, girl. Your boyfriend better hold on to you, girl. Cause a boy, I'm addicted to you, girl. Try to stop me, but can't get enough, girl. Cause a boy wants some of your love, girl. Anytime I see you, I wish you. You were with me. Anytime I see you, I wish you. You were with me. Anytime I see you, I wish you.
Nimekuchagua wewe kubali uwa mwenzangu. Na kuita njoo kama unasoma hisia zangu. Sitaki kuwa na moyo wangu nataka pasuka. Na kuita mbona binti mrembo nataka kuruka. Nukwita wewe njoo karibu nami. Unamtia kiwewe njoo uwe wangu mwandani. Siwezi kukuahidi vitu nisipo viweza. Nakupenda wewe ndicho kitu ninachokueleza. Najua kumwamini mtu hii yataka moyo. Sikiza basi mbono fanani na wenye choyo. Ini mkali ya nyongo, kope mkonyeza nyusi. Kuja karibu yangu ni kunitolea nuksi. Come on ma, sikia na kwita njoo. Sipo kwenye uhuni, walo sinite yoyo. Njoo kwenye furaha, upendo mwingi na raha. Malkia wapeke mwenye mngaro bata. Mwili unakufa ganzi, moyo mbaka fikra. Roho yangu ipo wazi tayari kuibusa kira.
Na kwita njoo. Njoo baby acha kusita. Ni mimi wako songi yangu ila pita. Hanya mapenzi wala sikuwa njoo kwita. Njoo, njoo, njoo.
Basi nilipika wangu mkono na mimi ni kamba. Haki ya nani anauwa?
Ameumba kweli akaumbika.
Haki ya nani anasura?
Sikupiti kweli anapendeza.
Ikasema ni aje, akasema ni fiti. Mambo ni vipi, akasema ni freshi. Ole wangu huku mimi niliomba tu.
No need for you to worry, we can keep it under cover. For real, never mind about your current lover. Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover. Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover. Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover. Cheki Mona Lisa navyo tingisha.
Tingisha.
Baby nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wasee kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wasani nilifanya mpaka kaji wow. Cheki Mona Lisa navyo tingisha.
Tingisha.
Baby nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wasee kila siku wana.
Follow DJ Joe and follow me on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Abambika, abambika na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tutakoma. Na ino rini tumesa safisha ni akubakilisha. Na imetoka bombshell, bombshell. Abambika, abambika na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tutakoma. Na ino rini tumesa safisha ni akubakilisha. Na imetoka bombshell, bombshell. Abambika shikika, alafu wika. Na kama ngoma imefika basi katika. Bounce to the beat, bounce to the beat. Feel the seat, alafu get it your seat. Kamu show kile unajo, fungua majo. Jue bombshell tunayo. We've got what it takes, just wanna mu break, mu shake. Let you make your body bump and grind. Isi mind, vile watu wana kucheki. Hini day yako blake, ukisleki. Utapata unatako na wako mzako. Nikile ya pa uwanze, hebu lukile. Tumekamuka locomotion, miziki yetu la potion. Basi set your wheels on motion. Twende kazi, kiwazi wazi. Bila waswasi, kwa tuwa sikote totaka a good time. Bila madrime, natuwa believe, believe, hiyo si crime. Abambika, abambika na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tutakoma. Na hindi mimi tume sasa fisha ni akubakilisha. Na imetoka bombshell, bombshell. Abambika, abambika na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tutakoma. Na hindi mimi tume sasa fisha ni
akubakilisha. Okay, okay. Nata kutamskana ata ni excited. I was looking at you cause you were looking at me. Ooh, can't you see that this is chemistry? Macho, yako ya na meta kama star. Na umbo, lako la nifanya ulala. And if you like me and what you see, I can hold on.
like a John Paul made party.
Every day is a brand new day. Every time that I see your face, you're my everything and anything that I would ever need in this world. I'm so glad that you came my way. I'm loving every minute we spend, babe. You're the reason to everything that I am today. I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. Girl, you mash up my world. I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. Girl, you mash up your mind.
Kia kakwe kia maji neza kuwa na shikilia roo yako fiti kaa glasi nisiachilie sabujo neza ivunja mtotoe ni kata ambi ya walua na nikoshua utamu ya manzi mnaijua nyuma ya kila mwana umeendelea kimaisha kuna mrembo na mshikilia na msupport kabisa manzi we ni kapesi angu kwa banki na kuifadhi maisha badaye watoto wengi sunajue ni katrak noma kwa msani feeling yenye oo nipa nikiwa studio ndani mtoto ni kaa hewa ya subuhi na mapema jui na kata wingu smile yako unacheka se una blush na dai na kudanganya ukweli ningependa kuomba hizo mbana
nitakupa jani ukinijali mimi hapa unijani una gaji sitakuacha uone kile unacho na hiki mwenge mimi hapa you can do it baby safari dule tukutoka tunasonga za kila mtu chenga
genge na fry tumtok request ya DJ tu ajeze sika unaweza kumbuka Keva kwa radio presenter ethnic fusion kila Sunday mtal kwa analeta unaweza kumbuka Binyaki wa DJ Club Jungle chwani ameendelea sabuya yake tu hustle sika unaweza kumbuka Vileka mleta bala mabaro noma jamaa kuna tafuta tu ganga unaweza kumbuka msanii Dema alikuwa hizo enzi nilako na mwanamke wanadai jo ajeze sika unaweza kumbuka studio zilikuwa ngapi Nairobi siku zimetokea everyday kagari mpedi tidobi kumbuka hustle na kutimbia gao hiki veteran wetu tutengezea hii mziki. Unaweza kumbuka siku mtutu haikuwa usitake mazi vile maboyo alikuwa na raroa.
California vitu nzuri tunaendelea mbele, hakuna cha uzuni hapa furani tele. Bwana umesahau mziki yangu bado ni genge. Kola na tudharau tafadhali usifane ni cheke. Stadia ngana jaman merudi studio leo na nasikia poa. Na najua mnapenda kusikia sauti yangu kwa ngoma poa. Tundo tazidi kutoa. Unatulia nini bana mkatuzi choke. Unapanguza nini bana wacha jashi mwagike kote. Ataka kuna ukame tunajituliza na maji baridi. Klemo roundi ya meneva no kuche na ngoma mbili mbili. Moral, moral, wati wabambe. Na mzipandishe juka bendera na wimbe ngoma ka national anthem.
Fry, what can see? sis kama gyal kwa karapa.
Boss meshika sema ma.
Mama say tumetoka kidura.
Kidura.
Na mugu barenza gine dry high. Chuki fry wake sis kama gyal kwa karapa.
Boss meshika sema ma.
We keep it tight.
Kenya.
We eat, sleep.
Kenya.
We behave us.
Kenya.
My sexy ladies know how to put it out.
Kenya.
How we rockin', how we bring it all out.
Kenya.
How me flow Jamaican, kick goals like Brazilians. Even make the music flowing, burning like Olympians. Kenya. Same time to American, same time Kenyan. How me stand straight, you can ask my Italian designer. Do me suit and the Rolex on my right hand. Mic on my right hand, the ladies on the front. Telling on the haters that better they attack. Not rock me flames on my ear of the dark. Try get the vibe and you try make your order. Try get the lyric and you compare the measure. Man, you better keep it cool. Rates and this and the two. Keeping it, swinging it. Just like the view. Straight up
Kenya.
Proud to be
Kenya.
How we rocking, how we bring it all out.
Kenya.
Oh my god. Now, here they are.
Kenya.
Kenya.
Kenya. Kenya.
Kenya. My sexy ladies know how to put it out.
Sababu na kuchaka wewe, unaituaje, eo ni jina poa. Mini jua kali na mboma zangu ni poa. Kali Franco, dusha nisikia kwa radio. Nishona wa manzi wengi sana usio. Lakini wendo wa kwanza, jopele kadami yangu mbio. Weni kitu chida manzi wengi wa Nairobi. Lipsu wazimu, mpwe mechongo na kapeo. No mabili kusiza woki. Na unasikia baridi, wata nipeja kwa angu vai. Usio gope, kuna jonto sana ivai. Leto bagi yako, nisidia kubeba. Utapita hapa, sugenge kwenda kukona tena. Sasa tembe pamoja, tukiongea. Usio gope pale jamaa na tuangalia mimi nishazoea nikivuta vidole zangu hivyo na kipotea na kuroga unaniroga tufanye nini turogane na kuroga unaniroga
this is how you do it
what you wish talk sema chini na nene what you wish talk sema chini na nene kwa nini kwa nini Kwanini, kwanini, kiruru, 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 kiruru. Niko kecho, niko majicho, niko kiruru. Hakuna kutunona kwa iklamis kukua biyangu na atocho. Kwanza kwa konta kuna moja na nipiga usoro. Na mnye
Nasikia poa kwani umechipaka nini? Na hope umechipaka huko dinish. Asubuhi kifika joy club isitoki. Bila wewe nimekunja jo ndani ya ikoti. Ebu simama kwanza nikagwe hizo vitu. Nikiona zimesimama lazima jonda kutibu. Na zimesimama lakini kuze swali. Umevaa chupi ngapi jo hapo ndani? Usiniongeshe kigoso jo. Kwani wewe ni mlami? Leo nimebeba CD zangu. Sidhani trust yangu haiko na bado za sema nami. Sina trust na bado za sema nami. Heni mambo vile nenda sasa dunia nzima vile mgenge anaandika ukurasa za history bana na maaction na kila kitu jomo aganafanya na sema tuwezi ishi na usanii daily kwa proof wrong tunaongeza vitambi utasimamishaje kifaru kwa full speed mbele itafuta na kila kitu fungua pazia wewe bado ujue mchezo jo kuicheza kwa uwanja wacha watangulie waende joko kwanza waende na moto kisha watoe jasho brother kijelimo jo unaanza kuwakaribia ona sasa vile unapita ukiwa smilea finish line iko karibu jo imekaribia moyo inadunda taratibu inakimbia hiyo ndoto yako na hiyo ndoto yangu mimi naishi kwa hivyo imba karibia celebrate na meme Kona kanji kata na manyara bala Unabachupa kata na madada kata Umetoka kumbanga ni full kota Wanipitake chama, kota wakila chama
Sila zima tutu, tunezenda home na tuchitu Sila zima tutu, tunezenda home na tuchitu Si lazima tutu, tunaweza kwenda kwanza ketani Twende baby tupate matani, leo kuna chakukaga ndani Wacha nikulip toka kwenye neck, back, lips, mpaka kwa hips Si ati kila saa ni kiku undress Si ati kila saa ni chaku caress Si ati kila saa ni mambo ya sex Si lazima, si lazima Najua baby wea unataka Pia mi matae muwaga nataka Lakini leo maze misi jisiki Ata mi maze kichwa kina uma Tumbo pia nasikie kisokota Lakuna venya nasikie kuka ukosa
Si lazima tutu Tunezenda home na kuchitu Si lazima tutu Tunezenda home na kuchitu
Now me go so.
Who done it, John?
You want me to put water for long?
Who done it, John?
Those are the fairest of them all.
Who done it, John?
Nikki could check you down it along.
Who done it, John?
Not when I sing your kind of song.
Who done it, John?
You want me to put water for long?
Who done it, John?
Those are the fairest of them all.
Who done it, John?
Nikki could check you down it along.
Who done it, John?
Not when I sing your kind of song. Okay, picture me huchungulia, huadirisha. Na wacha kazi yangu juna ni changanisha. My boys vichwa zao nazi gonganisha. Hata madem wengine unawa babaisha. Usiku kwa mlango wako, mina bisha. Funguwa nimefukuza na madogi, harakisha. Na kuinvite kuja tuende picnic, hula fisha. Man's camp wala fuwa mita kurudisha. Umekubali basi kutani hapo inja chat baada ya misa. Usijali utakuwa tumerudi by saa tisa. Mabeste skizeni leo, nimempata lisa. Na kweli leo ni leo, kabisa.
Una ni chan,
nimefuwa niki kufuata for long.
Una ni chan,
those are the fairest of them all.
Una ni chan,
niki kucheck you na ni turn on.
Una ni chan,
not when I sing your kind of song.
Una ni chan,
nimefuwa niki kufuata for long.
Una ni chan,
those are the fairest of them all.
Una ni chan,
niki kucheck you na ni turn on.
Una ni chan,
not when I sing your kind
of song. I bet you never knew this was coming.
Oh yeah.
It was still the most long awaited, most anticipated, well collaborated.
Collabo,
Bamboo, and Prezzo.
And this
is a homeboy's production. 2-0-0.
Vile tutawasha iganza bila udi. Sumi, taksin, mogoka na kichuri. Nkiwa steam naanza kuropokwa na sijui. Ndani ya club sorora, the rap sosara. Ningumu kunipata kanda ni ya cap chokora. Na flow proper sani shakwa msweet calm. Nazi yate chokoba. Matabloids ishani bo. Kitaka utamini Kenya ulisoma kwa palseti. Nyasha ni kuwa kanivo. Na dem flani picha kwa gazeti ni ya zamani. Mili kwa mtani na seti majani. Bado niko wazi. Bado natulika na we ODC. Ronga sivo na si extraordinary. Nina right of way, mkikuyo kinisikieta sema gasho way. Oh man, nasi macho ni more than organ ya kuona. Mindo captain uliza Morgan, slogan ni pona. Taka blokwe mgonjwa, shotgun kwa kona na ni press na ngoja.
Eyo wapende wa sipende,
kibado liba.
Raja wakini chukia,
kibado liba.
I'm never gonna say down,
kibado liba.
Jume ni bado nini,
kibado liba.
Eyo wapende wa sipende,
kibado liba.
Raja wakini chukia,
kibado liba.
I'm never gonna say down,
kibado liba.
Jume ni bado nini.
I'm the hot stepper, I'm the super topper, I'm the true rocker, thanks to my creator. I'm the hot stepper, I'm the super topper, I'm the true rocker, thanks to my creator.
Double the pleasure, double the trouble.
Ningependa kuchuma sana, kwa watu wote wanapenda hizi ngoma. From Nairobi, Mombasa, Kisumu, Kampala, Arusha na Dar es Salaam. Everybody wanna do the helicopter. Look at me, hey, see you normal. Kenya, hakuna matata. It's getting hot in here. The temperature is rising. The people socializing. I can't stop fantasizing. You're looking appetizing. The temperature is rising. The people socializing. I'm liking what I'm feeling.
Yeah.
really wonder, girl, where you are. Come lighten up my life, kiss. There you are, where you've been all this time. Why did you leave without saying goodbye? You almost made me cry. I wish I could give you everything, everything you're dreaming for. But I ain't got enough money to spend. Brighter days are yet to come.
So kaya karibu yangu mami na kunipa busu yeah ndio maana nakufuata fuata kila unapokwenda kama kivuli yeah ndio maana nakufuata fuata kila unapokwenda aha kama nyota wewe wanga mikwangu wewe malaika namba moja yeah baby usiwe na hofu wala usiogope usione haya we kama nyota wewe wanga mikwangu wewe malaika namba moja yeah baby usiwe na hofu baby. Kwakoni me data, 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 baby. Kwakoni me data, 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 baby. Kwakoni me data, 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 kwakoni me data, data, baby. Kwakoni me data, 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 data.
Neza fuchia leo nkuendeshe ile kitu chemgani ni poa majioni ama usiku. Ni laptop noma kifotini chivi mawaya ziko na screen yake ni fiti. Selesi dichende ulisema aje ni temtua sound iweke kwa gari. Kwenye ufa na macron technology noma yongeze iPod. Tint madisha rush watch amezesha vuta kio juu kuna moto nataka kuonyesha. Au kuna shugli baadaye basi kuna mtu hapa lazima nifungie kambi. Nasikia iko na simu noma magava kitoke. Utaniona tali yangu nenda gari sawa utasikia madolari midu badilisha bei ya kutupa Q70 baadaye nikutengazini tu ya mete tali yangu imefuka vitu na nikesha
ni ya leo
tunaziuza 50
ni ya leo ni ya leo
tumezifungua tu saa hizi
ni ya leo ni ya leo
wewe jichukulie yako
ni ya leo.
Follow me on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat. It's got to be DJ Joe Infalme. Log on to www.djjoeinfalme.com.
Yes, kunabona pili pili, hundama ni ya wahuni, watoku hanya hanya, wakiniona, wana inuka.
Ukimona, mamie na mtaka ukimona.
Unajifanya mpua na hauna mwewe moja. Unahanya huku na kule timi na kungoja. Unani seduce at you trust ipa moja. Na ulipo na hanyu ule pesa angu lewa moja. Si hata juzi maboyz walikucheke na manzi flani mtaani. Na kila wakati unanipadeti unachama taani. Fatuma, majuma na zaituna. Sulu wapa ile chuma, sulu wapa ile chuma. Kila time unanisho mechi. Na stories zako zimevuma. Unajibamba sana Mr. Handsome na hauna utamu. Nokini cheki na chali, unatamani kumia damu. Niki hatu makuzo nejifanya kitundu saumu. Siku feel, we feel vangu chuki na mini tunie. Pio kipenda juakali ya kupitupia mabati ama kumekie. Tile sandoni nisho tu minika chik. Unanikle msiku pilavu na na look so cheap. Fahamu kila kitu kinapanda na kina shuka.
Ukimona, mambie na mtaka. Ukimona, mambie na msaka. Ukimona, mambie na mpata. Manchester, what
matende Ngoma ziki banga banga Marabu reggae funky na magende Pasi kwa mlango kasekia pembe Kufunguli ya temu wa mutanta Kukawa vipo waku pipa mahamam Takumdai hizo vitu tanta Pipi mama unani bamba Na mavitu tanta tamkebu kankam Ina mahafam ya kuzinyamyam Ukeni pasamsa sambita zinyamyam Mina murale sisa susabe Mina murale watakatambe Mina murale usini hande Mina murale watakatambe Mina murale
You got Shorty rotate, bounce and come again. We can get it on anywhere, just lead on. Don't be shy about showing what you have. In a split second, I can be the Punisher. This is alright, we got the whole night. We come around to play, sipping champagne, dancing in the rain. You wanna roll ya, you gotta have a pass. Clap your hands and come around, show me what you got. Clap your hands for me. Leo ni leo msema kesho ni bafu. Walitaka wa stake game yangu ni shifu. Shika glasi, weka badafu. Mimi na kinwa jenua kwenye mashavu. Leo ni leo msema kesho ni bafu. Walitaka wa stake game yangu ni shifu. My mic is in my hand, I'm fukoni na mpachu. My damn kibao jama leo na kwachu. Sikama kawaida kwa wengine ni ajabu. Kiswahili kitambaye wate wani fahamu. Na kama hawe leo shika kamu sababu. Siyo kope sa zingine kiswahili ni tabu. But weka piti basi weka ni dhamu. Wewelewe hima ana na welewe sababu ya msani mwenye makini timamu. Nikirap maneno ya na yochonga fahamu. Kweli wenda pole haji teki jama. Na walio dhani wako mbele wako nyuma jama. Yep. Shika glasi weka badafu. Mimi na kinwa jenu wa kwenye mashavu. Leo ni leo msema kesho ni bafu. Itaka wa stake game yangu ni shifu. Shika glasi weka badafu. Mimi na kinwa jenu wa kwenye mashavu. Leo ni leo msema kesho ni bafu.
Jani subiri
niwe waku.
Nikupe mahaba
yangu yote.
Tuwe milele. Mimi na wewe. Hadi jani subiri
niwe waku.
Nikupe mahaba
yangu yote.
Tuwe milele. Mimi na wewe.
Jambo choka kutafuta na skweni mrembo pia ngependa kukujua. Nipe mkono tafadhali tupotee mtaa. Twende nje twende nje mbali sana. Malikawa ya Masishel TV tumetulia kwa beach tunachomwa na jua hivi. Simu ziko ofa kuna mtu anatusumbua. Hoteli 12 star hapa rakuruka. Fana shopping tu anguzo viatu sawa. Hizo nguo pia hapo sawa. Dina nsambiru siku maisha tamu. Baada ya saa 7 tunaingia club. Kwa makali yote unataka VIP DJ na cheza ngumi yote. Adija tafadhali ishi na mimi lele. Uwe wangu nwa wako tushiki genge.
Adija nisubiri
niwe wako.
Nikupe mahaba
yangu yote.
Tuwe milele. Mimi na wewe. Adija nisubiri
niwe wako.
Nikupe mahaba
yangu
yote.
Tuwe milele.
Ukipita wanipa, wanipa baa. Kilo na kuzumbusa, zumbusa aa. Naonda kwa umbali kuwa wanitizama. Mimi na wangu nivyo pole sana. Ukipita wanipa, wanipa baa. Kilo na kuzumbusa, zumbusa aa. Naonda kwa umbali kuwa wanitizama. Mimi na wangu nivyo pole sana. Nigga wanna tell me apart, stop the talk. I'm hitting on your girlfriend, she's looking hot. Man, check the time, it's quarter to one. I'll be hitting the club, looking so fine. Champagne popping up, but a beat of lime. All the sexy ladies playing it hard to find. In the club behind it, but I'm with it. Anyhow and anywhere, I'm with it. The way you shake, the way you move, I'm with it. Look at my face, I'm not playing, I'm in it. My crew, my crew, my crew up. My crew, my crew, my crew up. Who give it a one hip hop, one hip hop, ah, ah. If you never go to Musa, ah, ah. Now I'm never go back to what you desire. Me mean no one will give you holy sana. Who give it a one hip hop, one hip hop, ah, ah. If you never go to Musa, to Musa, ah, ah. Now I'm never go back to what you desire.
Nandika ivaskan kunanja. Nenda kupika bila maka. Na wahita na mnakata. Nasema kanise na mavizana. Kushiba ni bade asala. Kuiba na usquizi ni bala. Utagezwa kima na makusaga. Pika ive tunamanga. Skuma chumvi na kauganga. Chuma ngumi teke kada. Boxa vumbi na makamba. Toka nuki asali changa. Koma kumi utashanga. Ama stima zitazima. Twende kwa kina Farida. Cheke ina kwa mafinga.
Hapa tunacheza na maneno. Ngelinia genge. Hapa tunacheza na maneno. Ngelinia genge.
From his fingers to your ears at full throttle, with no loss of data, fluctuations, signal interference, or left out, it can only be DJ Joe Fawny.
Maisha yangu siku wizi ama kule toka shule toka town paka 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 Maisha yangu siku wizi ama kule toka shule toka town paka ati paka macha ama kule mimi yule hustler Nasaka ganji ama kule familia nayo kule toka kitemba kakile toka nyuma mbaka mbele mafans piga kelele kwenye klabu ama kule kwenye klabu ama kule ama
Majapia jajana godfather miko hapa bado bada miaka kume Wengu nyuma kule utajusume Strategy ndo jina joe mchezo Jama mendoz kwa niya mnago wezo Ya kutink bala ya kuwest ink Video ya tazi naga ma lip sync Msupa lady biaka letwa na wakenge Kuteza utu today mtunapiga kelele Hapa kule chaklanda mushika ule na nibure Shika ule na ukumuke usumuke ukumuke Next time kuna mespa makatikati ya jami Watiaji na wasani Kumuke ya kili kombe
Maisha yangu siku wizi apa kule toka shule toka town paka ati paka macha apa kule mimi yule hustler Nasaka ganji apa kule familia nayo kule toka kitemba kakile toka nyuma mbaka mbele mafans piga kelele kwenye klabu apa kule kwenye klabu apa kule apa kule kwenye klabu
Hapa kule 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 hapa kule
History si sana siyo pona My time niko juu, my time niko down My time niko hapa kule Na mshukuru mola yule Punitsi tuko mbele Tutaka mlango makale Kandoe na uliza swale Nina kitu cha mkasale juu Mini gabu, mini gabu Gabu, mini frasha Siku wizi wati kula tu Apa kule kamdudu na koka kotu Apa kule weti chunge bambi aduju Ya gadudu Ukira ruwa itabidu na tua Kabla kufua chunguza tabia Kauna mpenda unga na endoa Marafiki na ishi na upoa Wanafiki nishisha wandondoa Kimziki na juwa tatoboa
Ate, ate, kulidana nilikunywate, ate, kulidana nilifanyate, ate, yo wase niambie, kuliendate, kulidana kuliendate, ate, kulidana nililewate, ate, kulidana nilifanyate, ate, yo wase niambie, kuliendate, sapisa kamili ndo mina muka, na umu na mifupa, nikiteki mlango wangu imefunguliwa, lakini kwa nyumba ndani hakuna kitu imeibiwa, kujichanganya, kujikanganya, Kweli jana ni nini mimi nilifanya Izi madent kweli nilipigwa nganya Sina memory, manze sina clue Nakuta nimesota kwa meza tu ni mablu Nakuta na jirani yangu mkamba Nikienda luna msalimia bali mama Kwa asira najibu Utahama, mtu mtuma no umzima unajabu Ni nini nilifanya majabu, 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 majabu. Kulijana kulienda ate, ate Kulijana nilikunywa ate, ate Kulijana nilifanya ate, ate Yowaze niambie kulienda ate Kulijana kulienda ate, ate Kulijana nililewa ate, ate Kulijana nilifanya ate, ate Yowaze niambie kulienda ate
Vito njaji kilikana mbogo Gengi tasaundaji kishashikana na bongo Jumanecha kishikana na nunilio mkorogo Inachanganya kilizenyu kwa kichwa zilalipuka na kisogo Jumeka musika na itaraga ridim Jumanecha na mimi tuwa itahaga ridim Kwa kla
Mwenza nani mwenza
Morati
Mamo siye mwendra
Kuma
kumaanisha naweza mpanisha kabig panisha juu ya kitanda mcheze kama gita na ni lazima nimeze viagra kajua kali mkono zangu za ndosha sana na shindo ndashika manzu inchi gani hapa sasa Nairobi au Dar es Salaam wote tu hapa pasa lolo lo mtu wa bongo amebeba mavishongi lazima ndaza mandani chamaliza mitungi juma eh alisema
ina nyuma sana
chungi drogo
tamu sana
Nenremu kiamba lakini mama ukituliza kabla pombe niwe tabidi mwata kabisa ama nianze kukunywa ona venyele zangu zimerefuka mpaka ataniambia zipunguze walikuwa na friend nimeacha ngoma sababu nimepotea ngoma ni mingi ngoma si na zote zikopoa kamti limekiwa mnazi ama imegusiwa kengo mimi nakubamba basi ukatike neke na kushika sungizi sauti ya tenze chukua chali yako chukua manzi yako mwiki karibu zitoke nae leo hata staki tupe mkono jumi ntingishie tukichua yako staki ukatike sana mpako vunje mguwe nsidie tukuimba
Matali wa sorora vi hangere Vi hangere hangere hange hangere Hey dada niambie jina lako Nimenoki hizo njaro zako Naumba la fasi wakati wako Tukatike nawe peke yako Mabiste wako wakule vako Chari yako akule vako Akileta jembo tumfanye majambo Afanyo mambo afanyo mambo Ila kila mtu na wake Mahana hana shauri ni zake Nipe nipe mkuno zwene dance
Daimo anataka game back ache asubuhi wa mke na gym easy
na wewe
tuana
back ache na wewe
dancing kuwa high. Ndo mana kila furai day yo ni bidi na furai. Sahi siku misha ingi ya klabu, pesa zitoshe mfuko ziko kwa kikapu. Nima shawika haya, hii ni ile klabu ya ajabu. Na hanyo acha mkwenyeshe venye haufanyo. Reverse psychology mwambia kitu wa resi fanyo. Si unani like na mina kulike, so tuna like ya na. Si unasike na mini na psych, so tuneza anza kutai. Na ashara ruka ashanza kucheka, Kiswahili na musha hata kamba ezi huka. Kabla jamuka hajanza kuenda ni shamwa gizi ya smile of ice na sambuka. Hey, kumbe ni under 18 sami ningejuwaje. Hey, kumbe ni under 18 venya napewa maje. Hey, kumbe ni under 18 sijui itakuwaje. Hey, kumbe ni under 18 nitambia jejaje. Tuleta chupa tatu for me, myself and I. Tukawaida mwaga peke yangu, sinaga wife. Lucky today ni kunesti, nina shoure, nina manzi. Walu nikataga leo wanasikia ouch. Juhuwa na mahaga zina fit kwa couch. Bizuri sana, yani ni mzuri sana. Sani shamuliza, ushamaliza skuli bana.
Nikatadia University of Nairobi,
hukumpandilia itakuwa gahobi. Haka nisikiza tuende walk in the park. Nikamshika tuna talk in the dark. My body language aka Bubu Talk. Apo Jivaji Gardens shastukia makop. Wabia idemu zana pia wenya ngau. Migudwa yangu yana wikame za hau. Hey, kumbe ni under 18 sami ningejuwaje. Hey, kumbe ni under 18 venya napewa maje. Hey, kumbe ni under 18 situi itakuwaje. Kumbe ni under 18
sister, akata visa wasinumize sister,
mda bado,
kata sister, kata sister. madem wakijua suba macho mbele na nyuma. Hey, swing swing muziki ni bumba salanta sindumba afiki acha kuzuba
tata amsha hizo mpacha.
Swing swing muziki ni bumba salanta sindumba afiki acha kuzuba
tata amsha.
Mademo kila kabila wakamba wajaka, mademo kubugi na kucheza chakacha. Don't you wanna get with me tonight? Naughty naughty exercise. Nina mademo waki Afrika na siringi.
No no no.
Na mapandre makala singa ikoni ni.
Nini jama, kitaka kujua kijana mibara. Mahali kuna mabebe kakatha. Nice bumps, eh, ala. Friday, Sunday, tuko ndani ya taxi. Madem kama kati kuna joto vinasti. Wengine wakonje, wengine
patipati.
We usi, we upe, wengine
katikati.
Dere pole pole, achana na shoti. Vitendo vinafanywa ndani ya moti. Tujema misha, gama goti.
Swing, swing, muziki ni bumba. Swing, swing, muziki ni bomba. Bomba, salata zindumba.
Yo mini nifupi ya jasikia usipoziba ufa. Na angusha 50 bob chini alafu na mchungulia.
Kalika kezani mlango na mfungulia. Tuaruka nani ya bedkava alafu tunaji
funikia.
Story beste jos kuone kwetu. Nikona mtuto kwa keza jogo evo skuze kwetu. Mezi sita ni mingi lona zima nikute vitu. Nimkunje nimkunje baka sa sita usiku. Nikia shatani oneo manzi sikitu. Kwa nini nendelea tukufanya?
Kuta vitu Miss Kenya.
Kuta vitu
mama mboga.
Kuta vitu
manzi ya beste yako.
Kuta
Nibonika mu wakukwambia
party. I know you'll dig this.
Na kwa mana wewe kimaisha nitakupa bila kukupima. Mtoto manzi wewe umeiva, wewe chua ni ukweli sio sifa. Kama wimbo ungeua, ungeua wengi bila hata kujua. Attitude yako vile noma, wewe seem soft na umesoma. Baka mabuda wanatamani, vile wanaweza pele ndani. Ukingara mimi ufue nguo zangu, wana karibu kuchukulia nje zao. Ukismail alafu wakulie vako, wana shika dabu, wana tumbo. Kishuwa vile maze mi ufile, kukata mena lima michileba. Alafu ne mchanja tena, kasi metani bamba vile chane. Kishuwa vile maze mi ufile, kukata mena lima michileba. Alafu ne mchanja tena.
Imajwa Nairobi hapo wanzo katika Vika nduru, vika nduru, vika nduru. Sikiki huku kwetu Afrika, zima nchi zote lazima kelele tafika. Dunia nzima kuna manzika wa Nairobi. Amina rangu safi nkitha njana mesituwa dobe. Kila siku na mwona tawa kutembea na maringo. Ajo kipita lazima utapindo hiyo shingo. Kwa kili na kiri atafunguaje zo vifungo. Yo zinsime mkaze chankazi ya kufika huko. Wajo nimeshindwa kusema jina yangu no nene. Sabu nmona mungina mengara limene na nene. Siki pula tuteme kanika nimekunywa changa. Zile vitu nimeona jana usiku jo utashanga. Jokala kombe chabidi tumeanza kuchanga. Kauna bilo ejo utaanza kutanga changa. Cheki ule kaka 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 kaka. Cheki ule kika kaka kaka. Nige kwa judge Miss Universe nige kwa kawaida. Manzi watu wa Nairobi wange shinda bila shita. Kaini manzi wa Nairobi ya mkwazi katika. Kaini manzi wa Nairobi ya mkwazi katika. Kaini manzi wa Nairobi ya mkwazi katika.
Nashindwa wajone zame wapi, nyendo yangu sasa itauwa wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbake seme jina zoto nazo. Nashindwa wajone zame wapi, nyendo yangu sasa itauwa wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbake seme jina zoto nazo. Sijui ni yazi kusema vipi, wacha tuniseme uko fiti. Kwanza vile umesimama mtoto, unafanya na shiko na joto. Kwanza nikichekio kifua, nasikia karibu kuchingua. Lips zako soft zinasema, nyendo yangu lazima itasema. Nashindwa joni zame wapi, nyendo yangu sasa itauwa wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbake seme jina zote unazo. Nashindwa joni zame wapi, nyendo yangu sasa itauwa wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbake seme jina zote unazo. Hizo teke za kuzani kwa chu, unafanya biski ya tupembachu. Hiyo mbili ya kwekisonga kidogo, nyendo yangu inaruka kidogo. Kamu bonge na yo inazusha, lakini chunga inaeza rusha. Cheza nalo 9 inch yote sisa, nakupa bureka mara sita. Mara sita. Sijuni niseme, sijuni niseme.
Hapa job kuna nyundo moja tadunga wapi. Na msumari ni moja itengia wapi. Tulia nipe msumeno ni gware vifiki. Nikezekana nitengeneze iyo kiti. Lakini kabati yako ni kubwa sana, ilalishe hivi nipige randa. Na sandpaper ni kitu ya maana kusugua kitanda. Ya mtu moja statue unit ni nzito kusongeza. Wina ndalie tuju ya meza. Atutepi mana tape mesha. Nifupishe, nirefushe, alafu nikache. Rangi rangi lia blue nipake. Lakini badu mpaka sena shindwa nipake pande gani. Usio nasiwa seni mteja wangu temaliza leo leo. Ndio utajua kwa nini squeeze inaitwa nyundo wako meo. Meo.
Nashindwa wajone zame wapi, nyundo yangu sasa itauwa wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbake seme jina zote unazo. Nashindwa wajone zame wapi, nyundo yangu sasa itauwa wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbake
seme jina zote unazo. Manzezi japata manzi miaka katano. Nikio na manzi tu hivi naona sura yako. Ule nipata nikuwa na nuka jasho maya. Ikabidi memhepa tu lakini siko ubaya. Nikangukia flani hapo na bonge la bua. Vile mumbo atali angu yo manzi anashtua. Nikakachina sanjo ile kitu liamua. Na kwa mana wewe jomba kele sekunda kufa. Na roundis kupeleki mavios katikula. Atizima nduma na mamtura. Grand Regency ndio tuta kwa tunakula. Na kano tumeshikilia glasi za marula.
Nilikupa roho yangu ukani. Nilia cha maisha yangu ukani.
nitupa nikawapata kwangu juu ya kitanda yangu juu ya bekava zangu na ule rafiki wangu ebu ni cheki ebu ni cheki cheki mimi unipati mimi unipati ebu ni cheki ebu ni cheki ebu ni cheki ebu ni cheki.
Na pesa za kutosha kabla hujanipitia jua pawe sopenda mangiri simamia Kiswahili na wakilisha Mamanzi na forget kiroga club adoni from the front to the rear Bringing down the house no matter how from the pillar Kwa sababu
leo ni leo Wasema ya kesho ni mwongo Mamanzi nipe mkono Tembea na micheza na mile wakundi nyuma ni bila kiyo Wacha ni kupe mfano Leo ni leo Wasema ya kesho ni mwongo Mamanzi nipe mkono Tembea na micheza na mile wakundi nyuma ni bila kiyo.
It's got to be DJ Joe Informe. Log on to www.djjoeinforme.com. Follow DJ Joe Informe on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Kwa rumi yangu mebandika picha zako kwa ukuta Nimepewa madawa kadhaa na mganga kukuvuta Ukumbuki juzi kwa saluni ukisukwa Nywele zako kwa mfuko kila siku nazinusa Ukoke ni kivu kwa kamba minali kwa nyumba Brako lilipotia unajiko wapi mido najifunga Hata zetu kuambia nini yako jana kwa basi likuwa nagusa Muyo kwa kona angu nimejikunja usa tako ndaye zinsumbua Kilo siku mkioge na fraki dogo tunasikia kujiua Tuna kuambia valiant is fika saa kunulia maua Weni manzi angu wetu akupatie matunda Fungua mdomo sulize kani tamwe kula Fungua mdomo sulize kani ngumu wa uma Simba ayo utanipandise kutafuta kutoka kwa nyumba Vile utashiba zomi lazima utanikumbuka Jua kale lazima zitino utanikumbuka Yeah, yeah, jua kale Vile tafanya Vile tafanya Nilitafanya
nikikutaka
nilitafanya
nikikuwaza
nilitafanya
nikikupata
nilitafanya
nikikuacha
nilitafanya
nikikutaka
nilitafanya Nawapenda wo, nawapenda wo wo Te wakitaka wote watapewa mate Kama utaki sema ni kuhandi Mimi na wewe tutafika mpaka penalty Chunga goli, we kamo Zima hiyo kinash kupe tamu tamu Bitzgele ni ustayari kuna rungi na tamu Onja siyo chungu, teki maze nilifokuwa Muda zetu walahi siyo sumu After all It's good for you Ni amini because it's true Mimi na wewe tu hadi juu mbingu Cloud number 9 potafika tu What potafika tu Cloud number 9 potafika tu Nilitafanya
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 Nikikutaka
Nilitafanya
Nikikuwaza
Nilitafanya
Nikikupata
Nilitafanya
Nikikuwaza
Kinachofanya awe mnono mkonda bado anatoa, awe mdogo wa mboi bado ndamuoa. Napenda ule anafro, awe nyadainish, atako molewa kumbuka operation fagia. Hapa kuna kitu kama hiyo, hapa ni operation. Agnam, kuna watu hiyo walete wote bado tam. Agnam, jogo wa metuna rarua kuku na vifaranga. Ataki zile hazina grip, nataka zile zina bamba. Kana unge matunika masikio na bamba. Na nkikuliza, nataka kulamba, na nkuonyesha. Utataka, hakuna rules kwa hige matakwa kichaka. Na nkutana supermarket hapo hapo nataka. Boro ni manzimpoa, usiwe kiraka. Na unakifuwa ndogo, na nyuma mahaga. Ustali zila ili nandika nikiwa mashada. Shitangu atazo kizichafua. Izo shit na ngodha jota jafua. Tako na zipeleka wapi white maua. White rose, white maua. Yeah, itafanya. 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 Itafanya.
Ain't no party like a DJ Joe party. I know you'll dig this.
Nipata jo sita toka kuandika ngoma si unajua siezi choka. Mezi sita nimekuwa kwa studio nikishughulikia ngoma yako weka musu naisikia. Vile kopoa kwanza kabisa hiyo jako yako toa. Kuna siri yote naweza like niambia toboa. Ushaikuzwa mali joka sikia kukojoa. Leo mimi na wewe usio poa poa. Unasahau kumwambia ule konkoja atakudondoa. Wetu hapo nje na gate yetu si ya blue. Ni orange start ndio angalia tu juu. Lakini uchungu kuni California naweza shuku. Wewe ni mgondiko katwa shingo style ya kuku. Hiyo chako inachemshwa wazee na kunywa supu. Is that the best place me to chica kutupu ijifanye supu sabu yako tu sabu yako tu
kwa kieta kamo sio kinapa
we kamo
hivyo ukitaka
we kamo
yoni kwa kieta
kamo
sio kinapa
we kamo
hivyo ukitaka
usilete mbe kwanza kwa demongu manze I said usinilete hiyo ni mali yangu manze eh usilete kombe kwanza kwa demongu manze I said usinilete hiyo ni mali yangu manze eh
atie niko club nimekaa bila tabu na jamaa kati ya demu wangu kwa sababu napenda kama silver badala ya dhahabu ubaya mi wanga na jam kama arabu lakini mi utoa stress na kalamu na spit kwa mic na inatoka tu vitamu. Hii basi ni story ya demu wangu. Saki magazeti ziharibu game yangu. Nimechana kademu kangu kasupu. Na mroga tuna mastyles angu za vudu. Na zilikuwa zina flow tu kama maji. Jamaa kakuja kumsalimia ni aji.
Ati sasa baby umepotea. Imekuwa siku mingi utatokea.
Sa hizo mina wish tu angepotea. Haka nisalimia na haka endelea.
Usilete kombe kwanza kwa demu wangu manze. I said usinilete hiyo ni mali yangu manze. Usilete kombe kwanza kwa demu wangu manze. I said usinilete hiyo ni mali yangu manze.
Cheka na miko na tuna mipoa. Cheka na miko eni bachelor na ujaoa. Cheka na miko mekunyo na unakojoa. Usicheke na misa bunyeni manpesa ntatoa. Jama leo netwa blanda. Jamsa kumna moja ndio ilianza. Kwani leo ndio kila mtu piga
ya simu. Ni Friday siku lazima tuheshimu.
Shika mtoto wako mweke karibu nawe. Best yako mnulie bia pia nae. Mtu akileta noma hapa pikana nae. Manzi akileta maringo jo achana nae. Kuta mwingine mwambie nipe nawe. Kondom kibao jo sikazie we. Safi twende ndani ya diamonds. Bora usiwe mtaro waise. Nameless John lisikia na yake. Mwali mkazie itabidi metume tuma sachet. Kenya official iliwafanya drinking nation. Na kila Friday jo waga ni vacation. Kuchoma nyama ndio kitu ya kwanza. Ushibe vipoki ugali ndio siwake haraka. Kuchoma maini ndio kitu ya pili. Na ifurahi tekuanza na mapele.
DJ Joe.
Una titai. Na mimi mi na titai.
The highest point of your body shall be your mature. Yani unaiweka juu, azifu unataka kuwa nusa tu. Ama unakunja hiyo sura, paka hizo vichwa zinafura. Kama ndazi, yani round hii ni kujidai wasi wasi. Na uhakikishe umeiva kama diva. Kujisikia azifu na oni ni diva. Ati nani ana oni ni diva? You ever heard of a junior achiever? Hiyo ndiyo feeling natafuta. Yani shining kama futa.
Let's go. My fans me now up in the wall. Now up in the wall. My haters come on me pendi. Ule ni sembe. Meza we mbe na wapa life kama saida karole. Na wenye wivu wajinyonge. My fans me na wapenda wote. Na wapenda wote.
My fans me na wapenda wote. Na ma autograph uta sign siku zote. Na washukuru walioni hold down. Na kwa hii rap game sita wa let down. I promise me na wapa promise too. Album yangu itakuwa hits tupu. So you better act like you know. Wakiuliza nana na roga sema prezo. Oh really though, once again here we go. It's the Jackson knocking knocking on your door. Now wapa vitu haters, now wapa mambo, now wapa vidonge wakitema shauri yao. Mina count blessings angu jo. Na mpende msipende ndivyo ilivyo. On my two still moving on strong. Walio dhani sita make it, damn you're dead wrong. Na kama uko down basi sing my song. Kama kufloss is wrong, I can't be right. Na kama uko down basi sing alone. Kama kufloss is wrong, maze I can't be right. My fans
me now up in the wall. Now up in the wall. Tema haters kama mnipendi. Ule ni sembe. Meza we mbe na wapa life kama saida karole. Na wenye wivu wajinyonge. My fans me now up in the wall. Now up in the wall.
Verse 2 na dedicate kwa my fools wenye PhDs. My player hitting degrees. Wana taka kumvuta prezo down. Lakini mimi na washo haiwezekani. Clown all this kwa sababu ya madem. Wow wanasema na wa drive insane kwenye membrane. And I'm like sure you're right. And if you're down with CMB for sure we'll be tight. And if you're knocked down bust it take a hike. Cause I got my fans and with that I'm alright. So see why he charging ye. Wala hamni baba ishi nye. Nazidi kuzipokea tele. Baraka zangu nikisonga mbele. Critics see why he charging ye. Wala hamni baba ishi nye. Nazidi kuzipokea tele. Baraka zangu nikisonga mbele. Haya twende. Everyday napokea baraka zangu nikisonga mbele. Haya twende. Kila siku napokea baraka zangu nikisonga mbele. My fans
DJ Joe.
Fans me now up in the wall. Now up in the wall. Tema haters kama mnipendi. Ule ni sembe. Meza we mbe na wapa life kama saida karole. Na wenye wivu wajinyonge. My fans me now up in the wall. Now up in the wall.
Sasa thanks to my fans nimekuwa superstar. Thanks to the radio presenters. Waliopiga ngoma zangu rewind selector. DJ Styles and I'm the heavy hitters. In general I want to shukuru the media. For making a brother like me get even bigger. CMB, my family, now I wanna forget the haters. Let's make this paper. Adam and the whole staff of Insider. Thanks for holding me down, me now a pender. Wote, California, yote, Clamo, Wazi, Joe. show kwa kunipa genge. Big Ted, true black na big kev. Thanks to your maze, your boys breaking bread. Off my head, now I pen the wall. Just a couple dramas that I know. Oh, my fans, me na wapenda wote. Autographs, nita sign siku zote. My fans, me na wapenda wote. Na ma autograph, nita sign siku zote.
My fans, me na wapenda wote. Na wapenda wote. My haters, kama mnipendi.
Kule nisembe.
Meza we mbe na wapa life kama side karole.
Na wenye wivu wajinyonge.
My fans, me na wapenda wote.
Na wapenda wote.
My fans mean I wapenda wo.
Now wapenda wo.
Wote my haters kama mnipendi.
Kule nisembe.
Meza we mbe na wapa life kama side karole.
Na wenye wivu wajinyonge.
My fans mean I wapenda wo.
Now wapenda wo.
It's got to be DJ Joe Mfalme. Log on to www.djjoemfalme.com. Follow DJ Joe Mfalme on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.